bakudalira twalenga tabiwulire kiseera kituuse bikomewe katonda oyo mwesigwa akola ekipya muddungu ateekamu amazzi mu lukoola kuva mu eggulu alabirira ekigambo kye yagamba talikuleka
kirungi okwesiga katonda tagezangako nkusesa ekikolwa n'ebyasiga amagenda go
Come on,